mi Afrika ngeen ki ñu xol ak ben be
Wake up, good morning.